Prende water. Shukuru, wengine sijui ila mimi Bwana, nimejua umenitendea. Bwana, nimerudi tena. Yesu, nakushukuru, mengine sijui ila ili Bwana.
Bwana, ninauona wema wa ajabu.